President Yoweri Museveni nga mukulembeze omulundi w'ekisanja eky'omusanvu 2023 ategeeza nti ekisanja kino okusinga kigenda kuteekanya essira ku nsonga y'okuwanyirira abagagga mpozi n'abaavu okubaggyayo wansi. Museveni agamba nti ebitundu 10% ku bannayuganda kaakati basobola okuteeka ettaffaali mu byenfuna by'eggwanga kyokwali ebitundu 3 ate bo bakyali mu mbeera embi gye batunuulidde okuyambako mu nkola ya Parish Development Model. Museveni era ategeezezza nti basinze yagenda okwongera okutunulako okulisa ebyenjigiriza ebyobulamu n'ekigambo okulwanyisa buli bwanguzi bwayogedde nga bagenda okulwanyisa nga bongera obwakalondoozi ku bitongole bya gavumenti ne sente ezigendayo abavunaanyizibwa ku sente bakasenga bazituukiriza ebiba zibaweereddwa. Adayogerako eri eggwanga ng'omukulembeze omulonde wali ekyakitula.
Article 1 is supporting the rich. Because many Ugandans are now rich. The Masaja Barabas, the one with commercial farms, the one with factories, including the foreigners who are coming with factories, those we shall continue supporting them through Uganda Development Bank and other instruments. Now, as we speak, 70% of the homesteads are in the money economy, some small, some big. But we need this to continue growing, because these ones are the ones who pay more tax. The more they grow, the more taxes they pay, the more money we have to do things, but also help the poor. The medicine for poverty are these funds, the funds of PDM now. PDM is working very well.